Agwe, Chiri Bahu, Wanzuko wenyu, Wela wakulia na kujenda jenda.
Me in London.
Wananita Tosh, Osh, Osh. Kichwa moshi hazintoshi. Mini yule wanted most. Kwenye game nisha kuwa ghosti. Kwenye page nisha weka posti. Ukifata location lost. Ukigusa umeme ni shorty. Kichwa moto, bongo joto, kipalangoto. Kwenye game nisha kwa kiboko. Na msingi, na nasoko, na masela, na watoto. Take a photo, kila chocho, kila docho, kila oh. Gushi gushi unjopote, wako boost boost chogonge. We nuksi nuksi usogede, we pussy pussy usicheke. You cockroach, don't fuck with me. Sinaga ukabida wada dini. Sinaga utaila pa mjini kama nini nini kama nyama ini. Natua kamati, navunja kamati. Na kamati ya kati mchezo na uvulia na shati. Leo tunavunja makabati, watu wanataka kupate. Juu chini, paka katikati, jando na kati. Slow but sure, mwendo wa Kobe. Slow but sure, mwendo wa Kobe. Slow but sure, mwendo wa Kobe. Kwenye chakala chakala na mziki wa Shabani Madobi. Slow but sure, mwendo wa slow but sure.
Wananita Tosh, Osh, Osh. Mi mwenye mkosi, mzee wa noti. Shoot si kosi, kitu na boss. Mos, mos. Kata short, hamna loss. Mindo boss, na of course. Leo hapa hapa Tosh. Na mapigo kama machame. Usijichanganye, unatamba unabebe moja. Mwenzako nimepoa na kama nane. Onananananane. Akanana kalile kane. Sina slogan za watu, towatama. Mia mola po mamane. Natuwa kama ti. Navunja kamati, na kamata kati. Mchezo na uvulia na shati. Leo tumevunja makabati. Watu wanataka kupati. Juchini paka katikati ni valangati.
Slow but sure, mwendo wa Kobe. Slow but sure, mwendo wa Kobe. Slow but sure, mwendo wa Kobe. Kwenye chakala chakala na mziki wa Shabani Madobi. Slow but sure, mwendo wa slow but sure.